Nze Sempijja Lawrence nga mbeera wano e Buzindeere Mutima Beach. Kozi nze omu kubaaliwo ku lw'omukaaga, ekiro ky'olw'omukaaga ku ssaawa nga 2, era nze omu kubaataasa oba okunyulula emirambo egyagwa mu nnyanja abaali kameeri. Ne kati ekisinze okunneewuunyisa n'okunnuma kiri biri ebintu nga 2. Kye kyamawulire oba samasamu ayitingana, tino twakweka emirambo, tino tugitegereko ebyennyanja oba okugikwatirako ebyennyanja. Bannaayi, nsaba ntangaza eggwanga, tino ffe singa twalina omutima gwonna gwonna ogwagala okweka emirambo, ate twalibadde situtaasa, twandibalese bonna ne batokomoka ne tufuna bangi n'okusinga. Ate lwaki twalinyuludde abamu ate abatonenya baabasigadde ne tubakweka? Omwo mu mazzi temuli kabada era temuli ggwanika, nti nno omuvubi aterekamu omufu.